Hey yo, Kenny.
Don Juan. Little me they call them broken now. They wanna lonely this is for only beautiful ladies. Yeah, SHR RKO. Ah, who that?
Uma. Uemu Shizo.
Nasema pom poli 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 pom pom poli poli pom 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 poli pom pom poli poli. Wake up now, wake up, Alice, Kiliza. Mama 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 mama. Poli pom pom poli poli pom 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 poli pom pom poli poli. Wake up now, wake up, Alice, Kiliza. Mama 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 mama.
Kwambe mwanangu achemeke na kanyagia. Nisha sema haina kuwandafia. Usije na sisi kama unaela ya bia. Kanya tunapita shalo palo pisha njia. Wanangu mzuka ukipanda mwanenu minavu wangu wana kauchi. Mwaneni mzuka umepanda yule dada kapuandela kama chu. Kuna basi wanangu anaruka goma. Goma limepita ilala paka Sodoma. Rogo bani tutafta pesa tutumie. Bani tutafta pesa doma na natafta pesa kipata tuende urongo ni tuka enjoy.
Umo!
Kona tenze tukidibu. Tumenda kama meja vile.
Okay! Aisha boy makizube. Wekutaka minataka nikisha pata minapotea. Nakata nafunika kama shombo kiongea. Isi chata swadata sosi fosi kukompea. Kakifata ndota data hapo ndipo utapotea. Kudanga tunadanga na Mungu anatubariki. Chajago kwa ndugu na jamaa tuthaminiki. Nando mana mwamini Mungu peke. Binadamu simpi moyo wangu ili acheze. Hakuna utu na utulivu. Mwisho wetu wote majivu.
Yeah.
Ya baba kichuragia.
Yani tembea zulula utajionea. Yani puyanga tutakuja kutuadisia. Mana ukingia bawa dangaji
kama wote.
Yani waumini walogaji
kama wote.
Yani utaona tu endelea kuzula. Mwanangu utaona tu ila usiwe na hasira.
Wazee wanatembea na watoto
kama wote.
Mashehe wanakula kiti moto
kama wote.
Basi njo waone wachawi uswahilini
kama wote.
Omba omba kwenye foreign
kama wote.
Ise mani kwizi washikaji ndo wanafiki kaka. Wanazuga na vinywaji kwa kicheza muziki kaka. Kumbe wana kuchora. Siwa faida kwako ni wasara. Yani wana kuchora. Siwa faida kwako ni wasara. Basi hapo ulipo ulipo kakitako. Chunga kauli zako upo na adui zako.
Kama wote.
Basi jiachie tena jiangalie. Weni kifaranga cha kuku jirinde na mwewe. Ize mani. Awea sani kumibovu mtoto wa mafia. Mafia 255 Benzema